talata ɗiɗi lewru mars hitaane duuɓi ujuna ɗiɗi e laso e goo yannde joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta hen muɗum. Sembe habaruji meɗen hannden ni haalan dow ɓuutol sembe internet ko wona no waɗe jeɗɗire mum ɓerni ɗon nder nider leydi Niger. En nanan du fa hannden ko a jahano fedde jinganore pasotoɓe heeɓe leydi Niger wiyata dow majjum. En kalan du ni fa hannden dow gattol daanirde pelle jinganoji himɓe leydi gaɗi ni har ko darata ni ɓuytol sembe internet o en danni ɗo nder huɓere ñameder andinore majje duni pelle ɗe en danni gatti daane yaade e gomnati kam fuu e campagne ji téléphone ɗi en danni joɓa nawtortoɓe internet ɗo en danni gam ɓe keɓa nawtorde internet maɓɓe o nder wakkatiji ɗi enda. Yewtere pindinoli studio kala ngu hannden haalan dow saɗormaji ɗi dewlinteɓe lawder ci'e e rumtoje duroɓe to en danni nder leydi Niger wonno waddana sukaɓe rewɓe ɓe en danni har ko darata cellal maɓɓe. Hama Amadou e Mumuni Burema indirteɗo Cenga o en danni gaɗa ko ɓe noddanoɓe ƴamtinani har ko darata ni burtaki ki himɓe gaɗuno ɗo en danni nder huɓere ñamayi har ko darata filla cuɓakiji tewtewru ardangal limore mum ko seni waɗini en danni kenga Hama Amadou o en danni yara kasu filinje Mumuni Burema o duni yarama kasu walam to en dan wakkati studio kala ngu ƴamtinno pasotoɓe maɓɓe goɗon dow ko saabi pasotoɗo gon ni wi'i ko ɓe tumirama uppude himɓe gaɗa bo nera fa goɗɗo ma ider majjum ɓe tumirama du fa handen ni haɓɓidane har ko darata ni fa handen perodiro caka ligni leydi Niger. Agent fedde jinganore pasotoɓe heeɓe leydi Niger ni nder andinore mum en ni kenga janci ɓuytol sembe internet ko waɗa ɗo en danni leydi Niger ɗum duni fa hannden jeɗɗire majjum mu ɓernani ko Moustapha Nebiye ardiɗo agent o en danni wi'i Rahila Tousmane e téléphone ko waddi firta e ɗengal fulfulde.
Hannde wala fu mbawɗo wiide nani ko saabi ko internet to en dan taƴa laamu no wawi hoyde laawol hono ni e bandum so tawama gacce waɗina gacce gonno hoddiri wadde ka non woni sey yimɓe tawe nder majju soni yimɓe tawaka hen ɗum walano ɗum hoƴire woodi koƴol majjum ndu wonnana tokkugol laabi kam woni hokkugol kabaru andinde himɓe dow fi on en dan ko saabi ko laawol ngol ɗon ada fa hannde gacce on du konɗan holle fa laaɓa to ɗum saabi min ɓurti min kaal dow fi o hollude mette ami e majju e meccintinde hooreɓe ɓe anda ɓe kakkila sanne e dow hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe noon du konnat ɗum durwa ɗum wartira internet on endan gam minen kay joom e hoore muɗum min jaari haala ka endan yes cuuɗi saria ko watta ko tawe sembe on hoota e fi laabi gongaji
ONG Fado fedde jinganore yaadu yeeso rewɓe e suɓake watti rewɓe e sukaɓe surbaɓe ni en dan waɗoɓe lasoji naw ƴeytunono cuɓakiji ɗi en dan gaɗira ɗo nder leydi Niger ɗum duni ga heɓude andude ko waɗi nder cuɓakiji ɗi en dan ni kenga fedde de en dan ni waɗi andinore muɗum dow cuɓakiji ɗi en dan dani ko Mariama Mamoudou Jibbo mo fedde de en dan ni wi'i Salamatu Kadir ko waddi firta e ɗengal fulfulde.
ONG Fado waɗi sigilaji kewɗi ko watta rewɓe gara binna ko e muɓɓen sanne kan gaɗane carte wo temo jamani kaden du ɓe nata nder tewteru cuɓakiji meɗo mila du ko durwo amen go barke muɗum yi'ama nder wakkati cuɓakiji ɗi enda e cuɓakiji tewteru dibitaku e ardangal leydi lawol arano min cuɓike rewɓe e masurbaɓe lasoji nayo gan ƴewtinade no cuɓakiji ɗi endan gaɗira rewɓe ɓeydu fa hannen jeehi ƴewtanike cuɓakiji tewteru ardangal leydi lawol ɗiɗaɓol nokku fuudu nder reedu leydi men jaariɓe nder biroji keme jeetati e tati nder reedu leydi to ɓe ƴewtini tawi kaaki maɓɓe holli du ko nder hawju biroji rewɓe ɗuuɗa sanne sojeji gataɗi dooma to cuɓakiji ɗi endan gonano gaɗe debbo ba goto wala nder maɓɓe.
Gaɗa ɗum waɗi jeɗɗire muɓɓere hannden ni ko sembe internet o en danni ɓuyta ɗo en danni nder leydi Niger dalila murtere yo himɓe gaɗi to en danni har ko darata limore tewtewru ardangal leydi lawol ɗiɗaɓol ko seni haali ɗum en danni pelle jinganoje himɓe leydi gonni ƴami gomnati e campagne ji téléphone leydi Niger ɗi en danni joɓa nawtortoɓe téléphone e internet o en danni ceede mumen ɗe gatti jodi internet o en danni gam balle ɗe en dan fuu himɓe ɓe en dan ngala no keɓa nawtoro internet o en dan nani ko kaka tuda goto nder jinganoɓe himɓe leydi ɗe en danni wi'i ko tardan fuude ahmed waddi firta ɗengal fulfulde.
Ɗum waɗi jeɗɗire muɓɓere ni caggal nde ko heɓa e cuɓaki laawal ɗiɗaɓal ko horejo leydi ɗum haala gomnanti hoƴi aadi e taƴude internet leydi Niger. Nden emin koƴƴi forfeji amin fuu komin goldita ja jeɗɗire muɓɓere ni nimɓe ngala no nawtoro e internet o gam masinaji maɓɓe ɗin no njaawi itti forfeji fuu komin gatti dow internet o e jiiɗe an hano hunde tetere no ɗum waɗi komin e nawtortoɓe dow internet on miɗen kaani ni hokkitede hakkeji amin. Ngendi internet on wartirama der lawol majju wadi ko min bi bibbe leydi ben be jogo dimma ko be ngatti hano ko biten forfeji na mintaji mabbe on. Ndeni internet on wartirama miden godi sede ko wita lere manejo nani mintaji na mega ko ita.
Wutol sembe internet ko nan wadde balle de fuuni do wonde der leedi Niger no don no waddana te fobe bakki ke be enden ni sa don na har ko darata bindul inde mabbe gannatude tewtewru bakka du enda hanono Yahaya Sadu ardido sa Rusi bindul inde do internet o enden ni o der leedi Niger haliri dun nani ko wi Asumana Shina ko waddi firta de gal fulfulde
le process d'inscription en ligne
fila resukol de leedi tewtewru baccalauréat do internet ko dun taja waddi layre to wadobe tewtewru be e janginobe sa amin mawdo woni fadde tajo internet ngol no wada min gaddi ko watto tewtobe ujinaji chapande njetato e njoyo ko hebi nildi dereji mu en doni ujinaji chapande njetato ba ko no wodi moddinol sedda ko watte dey dum waddata sadorma fanon fu no wodi wakati beyde tedo be kebaino reside dereji mu en di ndesoa dereji mu en illa internet on wartirano no andi nore no watta nimbe paamine dum hokkan wakati wadobe tewtere ha jibe jangirde ben timminde desol de reji do internet
finaliser l'inscription en ligne
fss ano fedde jinganore janginobe der jangirde ekitaki gollal e nyanyal kenga altine puddi murtere mu e balde sappo didi dum du ni gantewtude hakke mabbe nani ko iro dam malam de ko todo e ardi do fedde fss de en danni ton der region maradi wi mohammed mamman ko waddi firta de gal fulfulde
dans le passé c'était des grèves de
der ko waddi witti dum no murtereji ko balde didi e balde tati non nako min jotti to murtere ko jeddire mu ber hande miden tawale murtere ko balde sappo didi wala du fu ko min gommi den janta sana janginobe amin latibe no tawa e ligaki ko min jidi hokke lamba golle gomnanti tawabe der jangino illu der dubu junaji didi e sappo e nay no wodi kasem filla Niger Post ko janginobe amin ligo tobe no ko en yide chadale le musane kambe tokkondirol njobdi janginobe ligo tobe e wodube lamba golle gomnanti do ngam min fu min gollobe ni non min jidana ni njobdi din tokkondira ko fawa jon gomnati no holli tidal niraku dum
Facebook do rela dessi
hubere ga ya gollobe golle jungum ni no tawra sadorna har ko darta kebol are ko wadira golle mabbe kan fu e ikkintinoje de be gadante dum dun ni dalila nyaw coronavirus era on nani ko Idrissa Seydou ardido fedde jinganore gollobe golle jungu hubere ga wi'i ko fadal alu waddi fitaade gal fulfulde
à travers covid-19 on
yate e nyaw coronavirus o miden don kawra e chadale sanne sadorma mawdo on do woni mabbal keri leede gol se ko alla are de ngala no natira sembe wodi duide chadi misali gidol captaingol nigeria ko duudi deni kero gol mabama hepta ko do endan gaya ko heji on ji ko hepte leedi benedu alla e mabbal keri leedi gol hepta ko do endan gaya ko heji wakati gondo dum hepta ko no e horemu se ko alla miɗen ɗon tawda caɗal sanande ko darta filla ñaw coronavirus ngo amma miɗen gaɗa hawrindeji e kintinol ko sembinɗinta gollal jungo dey ba ko ɗumda hawrindeji ɗi fuu kaɗama jonɗo ɗum saabi ko hunde fuu komin gatta no woodi haddimu
onne limité
sukaɓe rewɓe janngoɓe lycée to en lanni waɗoɓe sukaɓe rewɓe kemɓe ɗiɗo e lasu tato e sappo e jeenayo diwtaɓe lasu e jeegon lewru février hitande duuɓi ujunaɗi ɗe lasu e goho ton jambeji soɓɓirde hedde lettugal leydi nigéria hannden ni sukaɓe rewɓe en lanni jofama hano nomin keɓiri habaru o en lanni dow bbc hausa sukaɓe rewɓe duni fa hannden noton enden nder gouvernorat zamfara o enden hanono bello ma tawale gouvernorat zamfara o en lanni haaliri ɗum
he banna no gonda ko ni habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe kureere
inna lillahi hunne o wela banun nanu
hannana nami dahirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illawurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kulon nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bandirawo seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan non ketten kisin imma maggu
inara e ñaña fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Dewlinol sukaaɓe rewɓe illaɓe jonai ni hunde noon ko wona no waɗe fawarde hannde ni nder ci'e rumtoje durooɓe ɗo e nder ni leydi Niger Badu ni ko gomnati leydi Niger juɗɗini laabi ko watta sukaaɓe rewɓeɓe nden ni acci e jooɗo janga jannde l'école Fatimina janndeji mumen département Thiene-Tamaraden to enden ni nder région tawa loktoroɓe mum ni no gi asaɗor maji ɗi dewlinol lawgol enden wonno waddana sukaaɓe rewɓe dewlinaaɓe lawɓe enden ni harko darta cellal maɓɓe nani ko docteur Ousseni Boubacar loktorojo Thiene-Tamaraden wi'i Alamin Washar ko waddi firta e ɗengal fulfulde
ɗo illunjo nayi no wodi caɗale ko ɗum waddanto harto gurdam maɓɓe e far cellal ɓalli maɓɓe. Yeru no docteur Ousseni Boubacar loctorojo mawɗo nder loctorore Thiene-Tamaraden on wiiri
debbo sono wonno janga l'école faa dewlama to fu no yoppa l'école on non jonka si yoppi l'école on ko anduno ɗum fu majjiran ɗum soni dewlama do eɗen andi yawayna jomum hoƴa reedu nenno so jomum hoƴi reedu fuu waran noon enɗan no waɗne eto toto etete to no wori ko jomum haalnete a tawan faama mo woodi o yottata ko faama mo jannguɓe l'école woodi
noyi eto ngon waɗirte ko ɗum woni nafakka majjum
heɓa ɗum reena debbo on enɗa e gacce ko wawi heɓude ɗum wakkati wondi e reedu ndu enɗan noon ɗon enɗa jomum yamirte ɗume haani ñaama ɗume haani waɗa ɗum woni haana waɗde so maati alamaji gacceji ɗi enɗa heɓa faamana hoore mum kam woni jomum nana hoore mum nanawa sanne mano woodi giilol maɗu hono jiile muɗum wooɗa sanne naade jomum yi'a ndiyam reedu ndu no yuppano ɗum na yiya ƴiƴam to ɗum fuu faamude ɗum no tiiɗani mo janngay wooɗi
non jiiruɗon dow fii dewlingol lawka nder leydi ndi
dewlingol law no tawa e ɗum ɗuɗdu sanne no woodi rewɓe hewɓe laatiɓe so wari ɗon faarima seeni min pecci ɗum en to ɗum ndu konna ko wona waɗa ɗuni woni dewlinede lu fotay ni noon
ɗum e waawi hewtaade debbo nde ni ley mum no faaɗi
gacce ɗen fuu fara wakkati jomum wonno ɓeyna nde enɗan ni minen kam min jiito ɗum sabu ɗum ɗon fuu ko watto ɗum woni so debbo dewlinama illu law a tawan no waggiɗi sanne minen kay farao kente ɗon ley makko ɗo ɗum won ko suuli min ɗon won tomin kinto minen ƴeewa yalla ɓiɗɗo no wawi wurtade ɗon enɗan sen tawama jomum no waggiɗi sanne a tawa ley muɗum no faaɗi nanne wakkati wari faarima suko on de no wawi tawe sukon enɗan wurtagol ngol tiiɗa ɗum hoore mum no wawi fako heppa ƴaɓɓade
ɗum e woni gacce ko ɗum waddoto
ko ɗum wawi wadde gacce ni woni hono sonin tawama wakkati debbo on yiɗi rimude nde heppi sugo no wawi wakkati wonno wurto nde fako jonkay kanko debbo o o hinnuto mo emmino emminagol ngol waɗan suko o wara faa wurto emminagol ngol du sembe on no waɗa dimrugol debbo o fecco so dimrugol ngol feccake suko on kay no wurtoto wurtotota koni to hani wurtorade fa wooɗa jonkay se ƴiƴan hinono yuppono debbo ɗum ne tukka no yuppo fa ya
warwa bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗini dow saɗor maji ɗi dewlinol law wonno waddana sukaɓe rewɓe ni har ko darta cellal maɓɓe kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina ko batu jooɗa kala studio kala ngu hannden waɗa dow rewɓe cingoɓe campagne ji koye mumen heno rewɓeɓe andan ni kaw jotto campagne ji ɗi andan ni fa yaadu yeeso heɓo Samira Rufay kandu arduto batugu
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyi
aljumare fuu batu jooɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fofotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger